magharibi, kusini, wapi kuzuri, kuzuri ni kwetu nyumbani, najivunia nyumbani, kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, wapi kuzuri, kuzuri ni kwetu nyumbani, najivunia nyumbani. Flow ni diverse kama Kenyan culture, sunajua asna rise from mashariki kama jua, spread na kushine na kusikika everywhere, you can tell I'm a Kenyan juu ya vile naongea. Penye mimi natoka, mimi najivunia, made in Kenya, mimi najivunia. Kaka denge na mpira ama kama rudisha, Wangari Mataiki matilista wezi kuisha. Nchi yetu ya kijani, samaki kwa majina, wanyama porini, tamaduni tofauti, watu moja iwe mbele ama nyuma, sitasonga pamoja. Kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, wapi kuzuri, kuzuri ni kwetu nyumbani, najivunia nyumbani. Kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, wapi kuzuri, kuzuri ni kwetu nyumbani, najivunia nyumbani. Asubuhi na rise, jua ikitokea, take a shower niwe fresh kama hewa abadea, napiga magoti na shukuru maulana, thanks God, ni siku nimeiona. Chai mina ipika na majani ya kericho, skari kutoka Mumias na maziwa ya Molo. Nchi yetu ina kila kitu mini takacho, na share na kila Mkenya juu na juu, siko solo. Nchi yenye tamaduni sana na wasanii, nchi ya wanariadha, nchi like none other. Kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, wapi kuzuri, kuzuri ni kwetu nyumbani, najivunia nyumbani. Kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, wapi kuzuri, kuzuri ni kwetu nyumbani, najivunia nyumbani. Mungu, nguvu yetu ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, haki iwe ngao na mlinzi. Mungu, nguvu yetu ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na uhuru, undugu na amani, uhuru, undugu na amani. Tukae na uhuru, undugu na amani, uhuru, undugu na amani. Kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, wapi kuzuri, kuzuri ni kwetu nyumbani, najivunia nyumbani. Kaskazini, mashariki, magharibi, kusini, wapi kuzuri, kuzuri ni kwetu nyumbani, najivunia nyumbani. Kaskazini, mashariki, magharibi, kusini,